ikibeho mu karere ka Nyaruguru mu bumanuko bw'u Rwanda kuri uyu wa kabiri ni Assomption ku basengera mu idini katolika bemera ko Bikira Maria yahabonekeye. Mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa yari yavuganye na mugenzi wacu Ernest Ugeziwe amubwira uko abantu bari biteguriye uyu munsi mutagatifu ku bakatolika.
Yego Ernest, nk'uko rubibwiye abakurikiye radio y'ijwi rya Amerika, ubu ndi hano ikibeho mu murenge wa Kibeho mu karere ka Nyaruguru mu minota nka 30 ishize. Ahoze umutambagiro bagenda bafite amabuji benshi cyane, bagenda bazenguruka kiliziya ya Kibeho, ubona ko ari ibinyabiziga byari byahagaze. Gusa nanone umutekano wakajijwe ku buryo bugaragara. Kugeza ubu rero ni ukuvuga ngo bari hano imbere ya kiliziya, niho wumva niba ugenda wumva uturirimbo tugenda duhimbaza Imana tugenda tugaruka muri telefone, niwo mwuka nakubwira. Gusa nanone urebye warumbaje ngo nkihagera, nahageze mu masaha 11 za nimugoroba, naje nsanga aho ngaha mu kibuga nyine bari, kubera ko ni benshi ntabwo bashobora kubona kiliziya ibakira nkurikije umubare wabo, barabarirwa wenda nko mu 200. Naje nsanga bitewe n'uburyo bamwe bagiye bahagera mu byiciro bitandukanye, hari abubona ko bananiwe barasinziriye, abandi barakurikira misa. Niwo mwuko hari nagerewe mvugana n'abantu baturutse mu mpande zose, aba Uganda nibo cyane twakunze kuvugana, harimo abamaze ngo imyaka ubwo ni nk'inshuro ya gatanu bageze hano ikireho. Baravuga ko iyo bitegereje kano gace, uretse kuvuga ngo wenda ni agace ubutaka butagatifu, bavuga ko Bikira Maria yabonekeye, baravuga ko haracyabura ibintu by'ibikorwa remezo. Bakavuga bati abaturage ba hano ntabwo bagenda bahanga udushya, ubutegetsi ntabwo bubigisha guhanga udushya. Hari n'abandi rero nagiye mvugana nabo babo ba Uganda, bakavuga bati ugereranije n'igihugu cyabo muri Uganda, hoho ubwisanzure, bavuze ngo abanyarwanda babikubiye mu cyo bise ubwisanzure bucagase, abanyarwanda ntabwo bemere gukora icyo bashatse, kubera ko ngo uratambuka ntacyo kurya babona bagura. Ni ukuvuga ngo amafaranga bazanye baje muri izi ngendo zabo zabihaye Imana ni ukuvuga ngo barayasubizayo uko bayazanye, niyo mwuka nagerageza kuba nguhaye kugeza ubu ngubu.
Tugana ku musozo Eric, ese abantu benshi bahaza baba niteguye kumva wenda ko hashobora kubera ibindi andi mabonekerwa cyangwa se ibitangaza, ndetse hari n'abemeza ko imvura buri gihe igwa kuri uyu munsi, ibyo byaba byabaye?
Kugeza ubu ngubu mu masaha maze hano na bintu by'ibitangaza bidasanzwe navuga, ugereranije rero n'ikirere, ikirere kirasanzwe uko bagendaga bakora uwo mutambagiro, ivumbi ni ryose, ni umuhanda w'igitaka, ubona ko n'ubundi ntatandukaniro ridasanzwe ugereranije wenda keretse bibaye nk'ibyo by'ibitangaza, kuvuga ngo wenda imvura iragwa bidasanzwe bibaye ku munsi w'ejo cyangwa se mu masaha y'ijimbe.
Eric, reka tugushimire ukomeze ubidukurikiranire neza, ngira ngo bizasozwa ku munsi w'ejo.
Ndagushimiye nanjye Ernest, bizasozwa ku munsi w'ejo ahagana mu masaha ya saa kumi za nimugoroba.
Urakoze cyane. Uwo ni Eric Bagiruwubusa, ni umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri mu murenge wa Kibeho mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda.